kuro okutegatako na yeye Lord Mayor Elias Lukwago wa PFF amaze okutuuka katubuzeko
gamba yamaze do okutuuka kula musiza ngana galaxy zuga katabarwa na nabatuliriza abantu babene kimusinzira okuliriza CBS banna Kampala mbala msamu ake nsuso ambasa serivisi bubye tusange nchane guro era mbebaza okubera abantu abayiribi abagumira ku mwembera yonna okulaba ng'obulamu butambula nyongera okwongera okujjukiza abasuubuzi nti olutabaalo lwa compensation tukyaluliko manyi muyize ebibuuzo bingi bakandaaliridde mali yaabwe yatokomoka amazzi gaagitwala ngaobuhamu azibye omwala ne babasuubiza ensi n'eggulu
netuwulira nti lisiti yafulumyeyo abantu eriko bizaamu ataano
obuzibu bwe bwava kwe kugamba ate bagitwala mu iso awo wali obuzibu nti iso ye kyagyetegereza era nga ffe kyetwebuuza nti iso eyingirira wa mu nsonga
z'abasuubuzi
iso nga yatandika ddi okuditinga emaali y'abasuubuzi nga yatandika etya okukola omulimu gwa valuation nga yatandika ddi okunoonyereza ku myala iso so ekintu ekyo kikyamu naye era nga bwe tugirumiza amannyo ensonga eyo tetunnagivaako tukyagiremeddeko kubanga ebintu bino era nabagamba ng'enjegeno yakagwawo tukyagulubana n'ab'ekiteezi nkubuulira Alex n'okutuusa olwaliro ensonga y'ekiteezi abantu abafiirwa abantu baabwe n'emaali yaabwe tukyagulubwa okulaba nti tubasasula so embeera eyo tukyagiremeddeko era mbagumya nti tetugenda kussa mukono njagala okutwala omukisa guno Alex ndakiikemu yokka okuyozaayoza obuganda olw'okutuuka kukola ery'okumaliriza amasiro g'e Kasubi mawulire ga ssanyu mawulire gatwongedde amaanyi simanyi Alex oba alina emyaka emeka mu 2010 enjegeno lwe yagwirawo
naliwo wali wano ku CBS
emiranga gye twatema biwoobe okwaziirana kuolu kutwala bana ekitabangawo mu Buganda okulaba ku zika lya bene mpulira n'okukyogera nzitowererwa naye yali nyiike y'amaanyi nnyo ne twesi b'ebimyu era abamutu alina n'endowooza nti omanyi twagenda ne tubijjako awo batugana tubisumulule nebiba bingi bitukaba nabyo bitekekebwa ebiritekebwa amasiro nga gamaze okukolebwa ebyankamba ebibaddewo bingi amasiro galiggwa ddi ne baza Kabaka ne Ssaabasajja Kabaka olw'omulimu gwatambuza okutuuka wano ne gavumenti y'abeene Katikkiro Ssebo webalikulembera mbulu n'oggumira embeera kubanga bw'otaba musajja muvumu
tebibadde byange
musajja Katikkiro webali kunyweza ddamula ku nsonga eyo n'alemerako ku nsonga naga tujja gikola mu bwesimbu mu bwerufu mu bumalirivu ate ng'enteekateeka bwe ziteeke n'okugendera ku mitendera n'ennono na buli kimu step by step ne tubeera abagumiikiriza emyaka 15 era tufunyeemu obuwanguzi naye era ekinnuma mu byonna takirota bulamu empologoma yaffe terinawe erikomerawo ya Ssekabaka Muteesa yabeerangamu omanyi Alex bwe twakolambulanga amasiro ago n'osanga empologoma eyo gye baali baakaza engo sore sempologoma engo ya Ssekabaka Muteesa gye baali baakaza ne bagiteeka mu muli yo yajja kati bino ebirala byonna bijja kuttawo naye engo yaffe eyo
tuyenze omulodi Salong Elias Lukwago mpuliriza ne Kanso Elias Nalukola amaze okutuuka mukama wange nsaba obuze kubatuuliriza
abatuuliriza mbalamusizaako nnyo mwebale kwekuumira ku redio gwe muleeretu ku muleeretu gwa Ssaabasajja Kabaka ndi musanyufu nnyo nate okuddamu okusanga siniya wange Lord Mayor munnamateeka Elias Lukwago Ssaalongo Haji sanyusa okulabako ssebo
amina
era ndi musanyufu nnyo olw'okusoomoozebwa kuno kwenfunye omanyi oli bwakugamba nti yogerayo ebigambo bangi bayayana okwogerayo ebigambo naye munnange ogwo teguba mukisa kuba kusoomoozebwa bw'oba tonnayogera bigambo gwaba mukama waabyo byogere ofuuke muddu waabyo era bofumi ntizanga tona yogera nozula ngo kusirikirira ako kwa muwendo okusinga okwogera kwo sirika toyogera dwa na yechizibu nti olumu wabawulwe wetaga okuwulirwa ng'oyogera laba no sirika obusirisi atawulo wesanga nga ebyafaayo binenyeza gwe kyovola banga Dr. Martin Luther King Jr. Yagamba mbwe yali mu lutalo olw'okulwanirira eddembe ly'abaddugavu nti tetugenda kujjukira maloboozi g'abalabe baffe wabula akasiriikirize k'abanywanyi baffe nabwekityo wabaawo ekiseera w'oyagala okuwulira amaloboozi agavamu abo ab'ensonga ate ne basalawo okusirika mu kiseera we weetaagira okuwulira amaloboozi gaabwe kale nabwekityo buli ali eyo ng'olabye ebyo ebyetaaga okwogerwako byogereko yagamba y'omwoyo omugezi munnaddiini Martin Luther King Jr. omulwanirizi w'eddembe kayingo yagamba nti okufa kw'omuntu kutandika mu kiseera awo waasiriikirira ng'ebintu by'ensonga bigenda mu maaso munnayuganda yogera b'olaba ebigambo nga byetaagisa okwogera tosirika olw'okutya obwerende obulimu obuva mu kwogera yogera kubanga ebyafaayo by'ensi eno bigenda kunenya bw'oba wasirika ng'abalala balinnyirirwa eddembe lyabwe
kanso bitambula bitya
bijjudde okusoomooza waliwo essuubi ate waliwo
n'okusoomoozaekyo eyitidde
muganda wange okulinnyirira eddembe ly'obuntu kukyagenda maaso okuweta amateeka kukyagenda maaso obubbi bukyagenda maaso abantu okukwata obubi okukozesa obubi obuyinza kikyagenda maaso naye tuli mu kunoonya akalulu ate nga bwe tukuba enduulu nti baaba n'abakola ebikolobero
mwageze mu kkooti
ne
Matias Walukagga
mwe guli
musubira ensobi
anti etteeka lye ligamba nti obw'oba babawadde ensala nga tomatidde na nsala eyo bwe waba wakyaliwo ebbeetu ly'okujulira oba waddembe okujulira kale nabwekityo akakiiko k'ebyokulonda kaakola ensala nga kakozesa obuyinza bwako obukaweebwa ssemateeka ennyingo ey'enkaaga mu emu bwe kawa ensala nga oli tamatidde ye mukulu wa Lukagga bw'awanze ebiragiro nga munnamateeka n'abalala nga nange mpita mu kawaayiro ak'enkaaga mu ennya nga ngenda mu kkooti enkulu kuba etteeka bwe ligamba
wali wampereza no message nagamba nti kanso Elias
Narukoola
ebibye byamulema ebyekawempe North Musawo nagumusinga anawangula ata
alabika abadde ali mabega wa mawulire era naffe bwetutyo bwe baamala okutusinga netujulira mu kkooti ejulirwamu gye eyitibwa Court of Appeal okujulira kwaffe kukyaliyo tukyalinda kkooti lwenaatuwulira ewe ensala
weewaawo Honorable Mpindi Bumaali
abarungi abatuwuliriza ebuuyi eyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mwebale kutega CBS ya fene nganzi njagala okwebaza bannamasaka Greater Masaka olw'okunnyaniriza n'emizira n'emiranga n'amasanyu gemwandaze nga ntambula mu Greater Masaka emiranga sebo omuntu ayitirira essanyu ayinza okukaabamu omuntu ayitirira essanyu asobola okukaabamu naye Lord Mayor nga yentereza n'okukulukusa kumaziga ag'essanyu njagala kubeebaza bannamasaka disitulikiti ezonna kkumi ezikola Greater Masaka nga zikulemberwa chairperson waffe Christine ne timu yonna babaale basekabogoza mwebale kunnyaniriza omukama abansasulire mu museera mwenna aba Greater Masaka
tuyaza gyo tuyazege ensonga ampuliriza zinzo tulinda Honorable Kibigi Ssebunya naye tumusuubira okutegatako mu bwangu ddala nga bwe twogedde weekend ebaddemu ebintu bingi ku lw'omukago oluwedde twalaba ekyali eggulu abasirikale